تن كسو دواده برنامج كي اموراها مرايكنكا او كسابسن سيدان هوري او شرقنا بشروينها ديمقراطية ادل كان مرايكنكا حالي او فرمي وحاسو جيدنا يا محمد عبد الحسن.
شروعية حالي وحا اللي مضح بذنو استيقو جيرا حبنا كترسن لبداق لي كونغرس كمرايكنكا يقدومي يالقبل هذا اللي مضح دان ايا هاكو هوري لوسي دوبي madaxdan ayaa kulli go'd weeraray madaxweyne Donald Trump kuna eedeeyay inuu wadan kala qaybinayo dimuqraadiyadeena oo khatar ku yahay hase yeeshee dadkii ugu muuqday waxay kala ahaayeen Michelle Obama marwada madaxweyne hore Mareykanka Barack Obama iyo Bernie Sanders oo aan ninkii ugu dambeeyay ee tartanka adag la galay Joe Biden markii loo soo kala baxayay qofka ugu dambeeya ee la tartami doona madaxweyne Donald Trump haddeenu koorayno Michelle Obama waxay ka hadashay in shaqada madaxweynuhu ay tahay mid adag oo u baahan madax furan kaasoo dhibaatooyin kala duwan la tacaali kara.
And let me once again tell you this. The job is hard. It requires clear-headed judgment, a mastery of complex and competing issues.
Waxay sidoo kale sheegtay in maalinta doorashada oo la cadeeyay ay tahay ta ugu muhiimsan. Waxay sheegtay in tirayar oo ka gaabisay in codadkooda ay dhiibtaan doorashadii hore ay keentay in madaxweynaha kale uu xafiiska ku fariisto. Waxay sheegtay in markii odaygeedu uu madaxweynaha ahaa uu si wanaagsan ula tacaalay virus keenay xanuunno dalka ka dilaacay. waxaa kaloo sheegtay in markii odaygeeda Barack iyo Joe Biden oo ku xigeen ahaa ay xafiiska ka tageen ay dad badan shaqo iyo daryeel caafimaad baheysteen.
When my husband left office with Joe Biden at his side, we had a record-breaking stretch of job creation. We'd secured the right to health care for 20 million people.
waxaa isaguna sidaan u soo xusnay shirweynaha ka hadlay Bernie Sanders oo ahaa tartamihii u dambeeyay ee Joe Biden kula tartamayay inuu noqdo qofka doorashada u dambeysa la geli doona madaxweyne Donald Trump. Sanders ayaa sheegay in doorashadani ay micno gaar leedahay.
This election is the most important in the modern history of this country. In response to the unprecedented crises we face.
waxa uu yiri doorashadani waa tii ugu muhiimsan taariikhda casriga ee dalkan. waxa uu yiri inaga oo ka jawaabayna arrintan aan horey loo arag ee uu dalku hadda marayo waxaa loo baahan yahay madaxweyne aan horey loo arag oo arrintaasi la tacaala. Sanders ayaa sheegay in madaxweynahani aanu khatar ku ahayn dimuqraadiyadda oo keliya ee sidoo kale markii uu sayniska diiday uu nafta iyo caafimaadka dadka Mareykanka khatar geliyay.
This president is not just a threat to our democracy, but by rejecting science, he has put our lives and health in jeopardy. Trump has attacked doctors and scientists.
waxa uu sheegay in Trump uu weeraray saynisyahanada iyo dhakhaatiirta doonaya in xanuunkan saf markaa ay dadka ka badbaadiyaan. waxa uu sheegay in go'aamo adag aanu qaadanin madaxweynuhu sidii loo soo saari lahaa qalabka xanuunka la isaga ilaaliyo, kuwaasoo hawlwadeenada caafimaadku ay aad ugu baahan yihiin. Sanders ayaa sheegay in Joe Biden uu dalka midayn doono dhaqaalahana soo celin doono. Sanders ayaa sheegay in Biden uu dhamayn doono nacaybka uu abuuray madaxweyne Donald Trump sida uu hadalka u dhigay. ugu dambeyntiina Biden ayaa ugu baaqay dhammaan dadkii tartamayaasha kala duwan u codeeyay inay isu yimaadaan oo ay u codeeyaan Joe Biden. haddaba falaqayn ku saabsan shirweynihii xalay iyo waxa madaxdii ka hadashay ay yiraahdeen ayaa waxaa la xiriiray Faisal Dari oo ah teknoloji yaqaan kana tirsan xisbiga jamhuuriga ee gobolka Minnesota. waxaan sidoo kale la xiriiray Dr. Axmed Cali Yuusuf oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna sugan magaalada Boston ee gobolka Massachusetts. Faisal Dari ayaan ugu horreyn weydiiyey sida shirweynahani uga duwan yahay shirweynayaashii hore loo soo qaban jiray marka laga hadlayo teknolojigii la adeegsanayay.
run ahaantii sidan la wada soconno aafadan coronavirus waxay keentay in labadii shir ay labada xisbi ee dalkan Mareykanka ugu waaweyna ay qabteen jireen labaduba aan si toosa loo qaban la isticmaalo cod baahiyaal iyaga oo ay labaduba ay sida u muuqato hadda aan maanta ka dareemana xisbiga dimuqraadigu ay telefishinada ka sii daayeen in casirada hore loo sii duubay iyagoo sidoo kalena u kusii deynaya waxa loo yaqaano over the top oo ah in dhammaan sida Facebook, Twitterka iyo meelaha dhammaan wax laga daawado dhan si toosa ay ugu baahinayeen. marka waxay u isticmaalayeen teknolojiyadaasi qof kasta oo meel kastuu ka joogo Mareykanka uu u daawan karo ama telefoonkiisa ama telefishinka ama kombyuutarkiisa meel walba si loogala socdo. marka waxaad moodaa inay si aad u qurux badan ay u soo abaabuleen oo ay isku dayeen inkastoo ay jiraan dhibaatooyin badan oo dee ka haystay xaggan coronavirus inay haddana dadka gaarsiiyaan inuu u soo dhowaado sidii shir loo qabanayay si toosa.
waan gartay Dr. Axmed, waad la socotay madaxdii hadashay yaa ugu cadcadaa oo ka hadlay meesha maxay sayidadeen
waa maasantahay sanleere waxaa hadlay madax fara badan oo isugu jira dimuqraadiya keliya ma ahan republican oo meesha u yimi inay taageero u muujiyaan first president madaxweyne ku-xigeenkii hore joe biden iyagoo aanan ku faraxsanayn jidka ama xaaladda wadanka uu ku jiro waxay muujiyeen iyagoo republican ah inay raalli ka ahayn wadanka xaaladda ku jiro aysan ayna diyaar u yihiin isbedel inuu dhaco waxay meesha u yimaadeen inay taageeraan waxaa ka mid ahaa governors hore oo ohio casey waxaa kaloo ka mid ahaa dad kaloo congress maraykanka ku jiray waxaase uu cadcadaa caawa intii hadashay michelle obama qof aada iyo aada loo tixgeliya ah inta badan waxay hadalkeeda kusoo koobtay in la taageero biden in sababaha lagu taageeray inuu yahay nin wanaagsan nin la aamini karo nin mas-uul ah iyadoo sheegtay madaxweynaha wadankan maanta ka ah inuusan ahayn qof mas-uul ah ama uu yahay qeyr mas-uul isagoo inta badan ay ku fogaatay karakterkiisa iyo in nin maanta badbaadin kara xaaladaha caafimaad iyo xaaladaha dhaqaale wadanka ka jira marka saas ayay taasina ugu hadlay
waan gartay faysal adigu sidaad u aragtay khudbaddii ay jeediyeen madaxdii ka hadashay shirweynaha xisbiga dimuqraadiga
inruu ahaantii waxay sandeero aada ugu nuuxnuuxsadeen muhiimadda ay leedahay in xilka sanadkan biden loo doorto waxayna aada iyo aada ammaan ay ugu soo jeedinayaan sida ka muuqatay in biden laakiin marka aad dib ugu fiiriso waxaa meesha ka baxay oo aad maraykanka ka dareemi kartaa cidina aanay dafiri karin kala qaybsanaan aada u weyn oo macnaha weerarkii ay ku hayeen madaxweynaha trump marka laga soo tago waxaa meesha ka maqnaa cad oo istaraatiijiyada ama siyaasad ah oo bedelan oo ay la imaan karaan oo ay wadankan ku badbaadin karaan waxaana muddaa khudbadahoodu inay u badnaayeen weerar ay ku qaadayeen madaxweynaha iyo madaxweynuhu inuu fashilmay inuusan u qalminin inuusan noqon karin qof sii haya xilka laakiin wax la taaban karo oo siyaasada oo aan dhihi karno intaasoo siyaasadoodu qodobaysan bay ka hadleen oo ka duwan in platformka ay mar walba xisbiga dimuqraadigu ay la imaan jireen anagu ma aanan arag caawo
waan gartay faysal haddaan kusii weydiiyo madaxweynuhu iyadoon ognahay maalintii shalay ahayd ama habeenkii xalay ahaa inay ahayd habeenkii shirweynaha xisbiga dimuqraadiga madaxweynuhu wuxuu booqasho ku tegay magaalooyin ku yaala gobolka minnesota iyo gobolka wisconsin waxyaabihii uu ka hadlay maxay ahaayeen marka dhinaca jamhuuriga degsid
sandero waxa aada iyo aada u muhiima in siyaasadda uu ka lahaa madaxweynaha maraykanku inuu yimaado maanta magaalada minneapolis waxaan garan karnaa magaalada minneapolis inay ahayd magaaladii ugu horreysay ee burbur siyaadaha ganacsigeedii loo geystay iyadoo ninka gobernatooraha ka ah gobolka iyo guddoomiyaha degmo ee magaalada minneapolis ama meyorka minneapolis ay labaduba taawanayaan marka maanta wuxuu soo bandhigay ganacsatadii la burburiyey hantidooda oo ilaa hadda aan haysan waxay ganacsigoodii dib ugu soo dhisaan ama dib ugu furaan waxaana uu tusayay maraykanka inuu isagu yahay qof ilaalin kara amniga iyo kala dambeynta dalka maraykanka waxa uu aada ugu nuxnuxsaday sandero maanta markuu yimi minnesota in haddii isagu uusan ku guuraysan sanadkan madaxweynenimada dalka maraykanka ay amnigu uu dalku farax ka bixi karo bidenna uu yahay nin xusuustiisaba hadda su-aal la weydiin karo oo uu tusayay dadka inuusan ahaan karin qof hanan kara inuu amnigii iyo kala dambeyntii wadanka sugo waxaa kale oo aada uga hadlay arrimaha uu ku faanayo waxaynu dhaqaalaha kor u qaaday ee hadda coronaviruskan aafadan timi ay burburisay dhaqaalihii marka waxaad moodaysay wuxuu aada iyo aada ugu nuuxnuuxsanayay inuu isagu yahay shaksiga lagu aamini karo kala dambeynta iyo amniga dalka maraykanka
waan gartay doctor axmed waxay dadkii hadlayay shirweynaha ka hadlaya ay aad culayska u saareen arrinta ku saabsan adeega boostada oo ay dhammaantood sheegayeen inay la ilaaliyo adeegaas boostada bal waxyaabihii ay sabab toga dhigayeen in adeegaas boostada uu sii ahaado sidii hore u ahaan jiray maxay ahaayeen
waa maadsan tahay sandeere sababta ay adeega boostada sanadkan u yahay mid ka duwan kuwii hore sidaan la socoto cudurka coronaviruska wadankan farakor ku haya way adkaanaysaa inay dadkii fanaanka inta u baxaan inay codeeyaan marka istiiro badan ayaa kordhiyay cadadkii
ama howlihii boostada iyagoo guryaha ugu diray dadka warqado badan oo boostada si ay u buuxiyaan ama ay u dalbadaan baalagta ay ku codeeyaan. Marka waxaa la filayaa in malaayiin 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 warqadood oo boosto ah oo lagu codeeyo sanadkan. Marka boostadii waddankaana ma xambili karto, iyadoo sidaan ognahay madaxweynaha waddankan uu mas-uulka ugu sarreeya boostada uu ka dhigay inay saaxiib yihiin, ayna marar badan ku celceliyey in macnaha boostadu ay sax ahayn in lagu codeeyo. Marka waxaa la filayaa inay ka dhacdo delayd ama daahid. Waxaa dhici kara inaysan ku talagelin sida u shaqaynaysa. Marka inay halkaas ay ka timaado isqabqabsi ayaa dhici karta, waana halis. Taa beddelkeeda waxaa su-aal in Congressku ay ku mashquulsan yihiin maalmahan siday xal uga gaari lahaayeen arrintiyada ah.
Waan gartay Faisal, doodaasi ku saabsan adeega boostada oo la filayo in doorashadan uu kaalin weyn ka qaadan doono, aragtida jamhuuriga madaxweynuhu baa inta badan la maqlaa, laakiin sidee xisbiga jamhuuriga u arkaya?
Andrew Hansi, arrintan boostadu waa arrin ay xisbiga jamhuuriga dhexdiisa isku khilaafsan, in badan baa aaminsan in xilligan oo aan si toosa dadku u codayn karin maadaama ay jiraan aafadan coronavirus. Laakiin maanta haddaan soo qaadano hadal uu madaxweynuhu yidhi ayaa ahayd waxa laygaga adkaan karaa oo keliya iyadoo wax laysdaba mariyo ama wax laysdhaafiyo. Wuxuuna halkaa ku durayay waxay ahayd waa boostada. Wuxuu aaminsan yahay boostadu inay tahay qaab ay u adeegsan karaan xisbiga dimuqraadigu inay dad badan oo aan ahayn ama xaq u lahayn inay codeeyaan in ay u diraan waraaqahan oo waraaqihii dib loo soo celiyo kadibna mashiinadii waraaqaha la marinaya ay tirayaan. Marka waxaad moodaa xisbigu in badan oo ka midna qaarna inay ku raacsan yihiin madaxweynaha oo ah in la xakameeyo in boosta lagu codeeyo. Marka khilaafkaa ka taagan xisbiga jamhuuriga laf ahaantiisa dhexdiisa, sidii loo waajihi lahaa arrintan dadku inay boosta ku codeyn karaan?
Waan gartay. Ugu dambeyntii labadiinaba su-aashan waa idin weydiinayaa Doctor Axmed, hadaan ku horeeyo, ra'yiga laga ururiyo dadka ee ku saabsan kala horeynta labada tartame hadda xagu maraya?
Wax badan isma bedelin ilaa iyo bishii lixaad. Sida aan la socono waxay ku xiran tahay hadba qolyaha sameynaya boolka. Kii ugu dambeeyey waxay ahayd Washington Post oo Joe Biden 12 dhibcood oo horreeyay, markaas firisiin intana 4 dhibcood waa boolka ugu yaraa, laakiin average celcelis Biden wuxuu horeeyaa 8 dhibcood. Marka 8 dhibcood waa wax aadi aad u badan haddii doorashada ay dhacayso tari ama dari dambe. Oo 8 dhibcood horeeyo waa guul weyn. Sidaa ognahay waxaa ka dhaman ilaa iyo 8 doorasho wax badan isbedeli kara, laakiin sida ay hadda ay tahay Biden ayaa horeeya. Waana adag tahay Trump inuu macnaha waxa inuu usoo dhawaado sababtoo waqti badan ma harin. Waxaa bilaabanayaa codayntii oo xilli hore ama early voting oo bilaabanaysa bisha dambe, marka shaqo badana u taalla. Haddaan dib ugu noqdo ama aan ku celiyo su-aashaadii, average ahaan Biden ilaa iyo 8 dhibcood horeeya maanta.
Waan gartay Faisal, arrintaasi wax walwala ma ku haysaa madaxweyne Trump iyo guddigiisa amaba ololihiisa doorashada?
Runahaantii madaxweynuhu waa laga horeeyaa hadda, oo markii celcelis ahaan sida hadda dhakhtarku sheegay, markii celcelis ahaan la sheego macnaha awal waxaa laga horeeyay dhibco aad u badan, laakiin hadda waxaad moodaa in wax 10 ka yar ay isugu soo urootay oo 7 ilaa 8 celcelis ahaan laga horeeyay madaxweynaha. Mid madaxweynaha ay tiimkiisu ay qaadeen muddo ka horna laftiisa wuxuu tusayay in laga horeeyay, laakiin midda meesha ku jirta waxa weeye oo aan raba inaan dhegeystayaasha fahamsiiyo, madaxweynaha sanadkii 2016 dhowr maalmood ka hor waa laga horeeyay markii celcelis la sameeyo. Marka waxaad moodaa saxaafadda dalka Maraykanka, maadaama uu yahay madaxweynuhu nin aad u mayal adag, inay mar walba xisbiga dimuqraadiga u janjeeraan oo aysan tiisa ama dadka ay wareysanayaanba aysan xog rasmiya oo la isku halayn karo aan la keeni karin. Waxaynu ogaan karnaa in laga horeeyay iyan kale markaynu gudagalno bisha Oktoobar oo aynu doodaha labada madaxweyne dhex maraya aynu dhegaysano. Markaa kadib baynu wax ku qaadan karnaa in waxaan laga horeeyay iyan kale ay muhiimad tahay, laakiin hadda wax muhiimada weyn oo ayna tusaysa male horeynta laga horeeya.
intaasina waxaa dhageystayaal noogeeg barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay shirweyne xisbiga dimuqraadiga dalka Mareykanka oo habeenkii xalay ahaa furmay idoo saddex habeen oo kalena uu sii socon doono intaynu mar kale kulmi doono waxaan idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.